Ewan, ani, oui. Itari tandachani etu. Ah.
Kaga, nukwirwa tubyina pe. Dore Valentine, Valentine. Sha twese muri sakwe twatsinze.
Shani, naguze none icyashimishije kurushaho. Nuko nangabiri yatsinze kandi yarize mu bibazo.
Umva, umva. Nyona no ibihembo mu rugo w'amasimbo naho mbishyira kubera amanota nangiza.
Sha muto. Kandi wabere guri n'ikimene. Amanota menshi twari tubizi karaya yawe
kabisa.
Umeze mute wa? Hone hano habaye ikombera mwese kavuye ari kose. Ariko ho ruri mandazi pazi. Unavuze kama no tevi zamini bya leta sose.
Yakagiye ngumba shapazo. Ibizamini twabiteka bise. Nawe kandi utagira ngo ntiwabitsinze.
Ni byose?
Nuko uje kuri liste wireba ahubwo.
Apu. Ese nibyo? Yee. Yega ndi pazo. Hakunkari kwimena rwose.
Umva ye kwiyemera. Nibwo ukuntu muri club yo kwiga yabagabaza na kitso abazi impamvu gahari.
Ariko sha. Na pazo twese club yaradufashije ahubwo twifira ko twasabye kuzakomeza kwiga hano twazakomeje ya club karinge
umva ahubwo nama batemeze nashaka kugira ngo nzajye kwiga ku kigo kiza kiza tumeneza mu ruganda narayabonye
ubwo muziko na muto nagiye kuducika
iki cyane akundi saa kwibuza umuntu w'ingirakamaro nanone ako rero muto ntabwo wagenda gutyo gusa tugomba kukuririmbira tugusezeye
I'm going to go to the house.
Hana muyobozi se
ndakumva
mbona muhozo waza kugaruka nyuma ya saa sita
eh oya rwose karisi kuro gateba ahubwo umbwire iki kugenza erega burya mbere ho kumva abaturage
murakoze cyane
nta kibazo rwose hanyuma nubwo ntabikubwiye ariko umwanzuro wafashe uko utazongera guhotera umugore n'abakobwa bawe rwose ni mwiza cyane
ahubwo se nyine muyobozi
ndakumva
umwanzuro wo narawufashe pe
umva se
ariko na n'ubu Valentine ntarata rwose kandi birambabaza nkumva bintu gutekereza nabi
Valentine we mu mwanya yerege ibintu ntabwo bihita biba ku kanya karisi umwana wawe kubera uko yakubonye akeneye igihe cyo kubona ko wahindutse kandi kutari kwiyoberanya
erega murengezi no kutahita ubyumva ariko rwose nkeneye ko umuryango wanjye wongera kuba umwe
nibyo rwose ariko nyine bigomba kugaragarira mu byo ukora
Chapazo, wagize neza kumva simbi no kumwihanganisha.
Hani, ko byagenda kose simbi n'umushiki wanjye. Ngomba kumuba hafi. Ahubwo sha, urakoze no kubiganiriza mama wawe pe. Ubu byari kuba bikiri ibanga. Kandi rwa Frank rugomba kubihanirwa.
Ariko simbi nawe rero yabaye intwari. Kuko ne watinyutse kuvuga ihohoterwa yakorewe na Frank. Ahubwo suzi nibindi.
Haba iki sani?
Uzi ko nyuma yo kumenya ibyo Frank yakoze, yabaye ahagaritswe ku kazi.
Raira
nukuri
nibyo singengaruka ya mbere mugezeho kakazi yajyaga bifasha ashuka abakobwa se ko bakamukuyeho aramwarira hehe noneho
cicika paso turi mutonda naje
ese we ko mumbonye mu gaceceka ninge mwavugaga
reka da nakuvugaga gose muto
nese ko mwe mwatwibeze twari twibereye muri sare hari ani
wi
ni iki muri kumpisha ko ibyo bintu ntasanzwe mbikuze
muto ndumva nta mpamvu yo guceceka kandi ukwiye kumenya ukuri
kwari kwa ni
oya muto ni inshuti yacu agomba kumenya ibya musaza we
Frank yabaye iki we
Frank yashutse simbi yitwaje ko azamufasha kuba umunyamideli ukomeye sha arangije akajya amukoresha sex
kuki ibyo se Frank yabikora wimubeshyera
yarabikoze rero
urakomeje kukwa ni wenge simbyumva pe oya
muto musaza wawe ni umuhemu ubimenye
gusa
ugomba kuzabiryoza uko byagenda kose
data we ubu se nkora iki koko
bitese si amakuru
ni meza
ngaho yicariye kuri iyo ntebe twiganirire niko umeze utese
ndaho mamani gusa nuko buriya ibihwa bitabura ariko ngerageza kubyirengagiza
ndakumva rwose ntabwo byoroshye gusa ni ukugerageza kubirenga ariko si ubundi si Frank mwajyanye Kigali mwimurikwa ry'imideli mu ruhe rwego
nyine Frank yamenye ko riri kubera I Kigali kandi ryari kumfasha kuzaba umunyamideli ahita angezaho ubutumire
ubutumire ubutumire bwoko ki
nibaruwa yamaye nyine ngo yari ivuye ku murenge.
Yego, ngo ku murenge wayishyize he?
Nahise nyiha papa na mama kugira ngo bamuruhushye, ariko sinzi niba baba bakifite.
Si
karam.
Ibi bintu rero ndumva kugira ngo tugire icyo tubikoraho dukwiye kubanza kubimenyesha ababyeyi bawe.
Yego, oya mama ni oya papa aramutse abyumvise noneho yamitana.
Oya umva si ibyo uvuga ndabyumva pe. Ariko ikindi kandi umenye ko ari ababyeyi bawe. Ni ngombwa ko bamenya ko hari umuntu waguhohoteye.
We.
Niyo mpamvu ugomba kubegera ukabibabwira kugira ngo dushakire umuti hamwe kuri iki kibazo.
Mama ni rwose sinzi pe. Ariko ubwo ndaza kugerageza numve.
Eh, nta kibazo rwose, nange ndategereza umbwire icyo wahisemo. Ariko ubitekerezeho neza kuko birakwiye ko mbona iyo baruwa yakujyanye Kigali papa wawe afite.
Nizere ko rwose ibi biryo twateguye muto nari mu byishimire.
Oya natana byishimira turamu icyo ashaka cyose mama muto. Yaduhesheje ishema pe.
Papa muto izi nyama zafashe irangi pe.
Birumvikana.
Niriwe.
Banguka ngobere mwana wanjye manota yawe yanejeje nkimara kuyamenya.
Oya ninjye umuwanze
rwose. Reka muhobere mama muto. Eh muto. Mbira icyo ushaka ngo uhembe rwose kuko ibyo wadusezeranyije wabikoze.
Ese ko mbona utishimye muto? Amanota ishano ryo se wabonye ntabwo wayishimiye.
Ariko se wamugani muto hi wabaye iki?
Papa sinzi aho nabihe.
Icara hano tubwire ngo byagenze gute muto.
Anike yambwiye ibintu kuri Frank bintera ubwoba.
Ngo
ngira ubwoba ndetse mana no kugira ngo arambeshya. Ariko ndebye ukuntu pazo na wandeba babaye mbona karibye.
Ngo iki? Kugitera ubwoba muto hi? Ngahumbwira neza. Frank se ngo yabaye iki kandi?
Nyine Frank yagiye yitwaza akazi akora akabeshya mushiki wa Pazo Simbi ngo kazamufasha kugera ku ntego ye yo kumunyamidele ngo akaba umuntu ukomeye.
Ko Frank mu byo akora harimo no kugira inama urubyiruko ku myuga bakwiga se yaba yaramubeshye ate kandi ari byo akora.
Amugana.
Nyine ubwo urumva muri uko kumwizeza ibitangaza niho yamushukiye akajya aryamana nawe amubeshya akazamufasha.
Ngo iki? Frank abitinyuka se? Frank wanjye.
Niko muto. Wumvise neza se ko ariko byagenze? Cyangwa barashaka kubeshyera umwana wanjye?
Nabanje kugira ngo sibyo. Ariko ntambwo musaza we yamubeshye. Kuko ngo yigeze ngo no kumujyana i Kigali ngamujyanye mu birori byo kwerekana imideli.
Ese ubundi ko Frank amaze iminsi yirirwa aryamye atajya ku kazi mama muto?
Ugiye se papa muto?
Reka njye kumureba bisobanuye neza. Kuko abana bacu twabaha uburere. Ntabwo numva ukuntu Frank wanjye yatinyuka gukora ibintu nk'ibyo.
Baranti, buretse aho kwasize mu mubwire dore nanjye ngomba gutaha.
Ngaho mbwira mama.
Baranti, byashimije cyane kumva ko watsinze. Ku buryo nabimenye nkumva ntarara ntakubonye.
Ii, nanjye nishimye cyane mama. Ugira ngo se kuba hano kwa nyogokuru ntibyamfashije cyane mu gusubiramo amasomo ntuje.
Birumvikana mwana wanjye. Gusa rero Valentine, ubigiye kirageze ngo ugaruke mu rugo. Bizamini warabirangije kandi ikindi kingenzi nuko so asiga yarahindutse. Uwo mu rugo ni amahoro.
Mama simwizeye rwose. Nifitiye amahoro hano kwa nyogokuru. Kereka niboneye n'amaso yanjye neza ko ibyo urimo kumbwira ari byo.
None se Valenti, urumva wabibona gute kandi utari mu rugo? Ndagusabye dutaye kandi ungirire icyizere nka mama wawe. So yarahindutse pe.
Man, uziko kabuto yose inkuru yabaye kimomo ngabagize sakwe bose batsinze. Nuko nuko rwose.
Next shagigi, natwe byadushimishije sana. Kibo nuko nukagabo kariyera arimo kubyina yishimye.
Rahira ubashana jaga mbemera ariko none no muranyemeje kabisa.
None se gigi, wewe bimeze bite?
Sha, nyine ndaho tu. Muri iminsi ndi kureba ko nabona aho njye kwiga ibyo gusudira. Ubundi nangire nyakorera ariko nizasababu tu.
Eh, hari biri kukwitambika se gigi?
Uzikari abantu benshi batekereza ngo kuba uri umukobwa utakwiga gusudira.
Shani ikibazo rero abantu baba bafite imyumvire itari yo pe. Kandi kuyibahinduza ni danje.
Siko se Frank nawe ameze. Nagiye kumureba mugisha inama ku kigo cy'urubyiruko. Ariko nyine ntacyo yamereye yavuze ngo gusudira si akazi k'abakobwa.
Njye mbona ariko n'ubundi Frank ameze nk'umuntu wumva ko abakobwa tudafite uburenganzira nk'ubw'abahungu. Mbona nadusuzugura.
Sha. Ntabwo ari umuntu wo kwizerwa byo.
Nebe mureba, kuko n'ubundi ntacyo nzongera kuvugana nawe. Ubundi se we, Butoni aragiye koko?
Yego sha, ahubwo nyine ndikwandika indirimbo tuzamuririmbira
ahubwo shatu kivuga ibyo kuririmba uziko mama yambwiye ko bazanye sente ku kigo cy'urubyiruko
uruvugije
kuri
yewe ndatuye none tugiye kuzajya turirimba amastile mashya ari moderne kabisa
abanyahindu rusenyine ubwo musa kuza nkuru n'intozi
ese wundi kagaba hindura se dusanzwe turirimba nkande kariyo style abantu batumenyaho kandi bakunze
sha anyway ntabyo uzi uretse uzumva nimara kugira iyo ncuranga ahubwo saa kwe tugomba guhindura style
kagabara kubeshya uguzarimba wenyine kucyumva se ko wahindura ikintu abantu batumenyeho cyatugize abasitari muri kabuto
oya ni tugomba guhindura ndabizi style nshya ya senti niyo abantu bazakunda kurushaho kuko nibyo biri moderne
kaga sinanzi biri moderne ariko jya wubaha ikintu cyatumye uba umustar njye rwose izo style za senti ntazo nzaririmbamo
kusuko nkayunjira mu cyumba cyanyu dakomanze bite byawe papa ni wowe
bite fra ndaje ngo tuvugane kanona isundi kumaze iminsi wirirwa urya mitajya ku kazi
nyine ubu ngo nge ndi muri ntuza mbese ndi muri konje
ngaho mbira rero umusore ibintu ndi kumva byabaye hagati yawe ngo namushiki wa pazo simbi ni biki ndashaka kunsobanura nona niko kutansubiza se wembaza
ariko si cyo gihe wari ndawakizanye kewe Frank reka reka sinzi nawe ibyo babikuye rwose
Frank imikino ishyire hasi urumva ntabwo abantu bapfa kwifata ngo bavuge ibintu gutyo gusa nta mpamvu nsobanura kandi ntunteshe umwanya mfite ibindi ngiyemo guceceka bishatse kuvuga iki Frank
papa reka ntabyo nakoze
ngo
nahise mvuga ibyo ntazi uwo mukobwa niba mubonye n'ishuro nyinshi ni nkesha tugusa
ishesha tukandi vuga ngo ko ari wowe umufashaga mu byazaga gukora ku kigo cy'urubyiruko
nyine nyine z'ibyo nakubwiye ko nomonye nka gatatu gusa
fra nta mwanya afite wo kurimanganywa ndigendeye gusa umenye ko ibyo bintu nimba warabikoze ukabushaka kubimpisha ingaruka n'izizi uzabage wifasha
papa wigenda nyine ndabyemera ko byabaye ariko nuko niri karaga kuba kanshotoye none bakaba baramhagaritse ku kazi bandenganye
ngo ngo iki baranakwirukanye yaranshotoye nta mwana w'uriya myaka wagushotora ungana gutyo fra niyo yabaranabikoze se guhohotera abana b'abandi nibyo kwicaje muri biriya biro
oya ntabwo ari byo
noneho nibyo bavuga ko wajyanye umwana w'abandi Kigali nibyo fra wajyanye umwana w'abandi ese ubundi wumva uri muzima cyangwa
papa reka ngo usobanurire pe nyine nange singe umukobwa aranshutoye imbura uko mbigenza
geza fra nta wundi busobanuro nshaka gusa witwaje akazi ukora uhohotera umwana w'abandi kandi ukwiye no kubihanirwa
shasi ni ukuri ibyo musaza wanjye yagukoreye byambabaje kandi pole
chamuto none se ko atari wowe ntabwo byahungabanya ubushuti dufitanye rwose
shasi umenye ko ibiri kuba byose tukuri hafi kandi twumva ko ibyakubayeho bitakoroheye
shamurakoze n'ukuri nibura mwe muranyumva
rwose simbabari ibyo musaza wanjye yagukoreye
ntacyo shamuto byose se ko ari amakosa yanjye gusa binanira n'isoni pe
oya si ntabwo rero ufite amakosa Frank niwe ufite amakosa kuko yitwaje akazi ashinzwe akabonera kuguhohotera
anike shabyihorere uzi igisebo numva mfite sinzi ko nzashobora no kongera kujya ngenda muri kabutu ntuje nk'ibisanzwe
oya si Frank niwe wakoresheje nawe ubasha afite ni ngombwa ko wumva ko ntakosa ufite kandi nawe muto Frank ni musaza wawe ariko ntibivuze kuko ameze ari amakosa yawe cyangwa ariko nawe umeze
sha icyakora ni waramfashije pe ubu nibwo amaze kubona kuko warabibwiye mama wawe hari icyo bimariye nakuzizaga ubusa rwose
erega si ibyakubayeho njye byari bindenze kubibwira mama nuko nari nizeye ko hari icyo ari bugufashe
papa mwiriwe
uraho Valenti reka nururuke nguzuzu hobe uraho Valenti
nindaho papa nubwa mbere nkubonye ku kigo cy'urubyiruko birantangaje pe
yego ubuyobozi bwa maya karaka ko gusudira aka gapaniye ka basikete kacitse ubu narinje kugakora
ndumva ari byiza
hanyuma se wemeze ute mukobwa wanjye
nanjye ndaho papa uyu munsi nyine n'amanota y'ibizamini yasohotse kandi nabitsinze cyane
niwumva se nuko nuko sha uri umukobwa mwiza pe
ariko nyine mbona no kuba narabaga kwa nyogokuru byaramfashije kuko nigaga numva ntekanye
birumvikana rwose Valentine ariko se kudaheruka mu rugo wagarutse mu rugo koko uzu kuni muhira hari irungu
sinzi papa
Valentine ndabyumva ko mbere ntari mboroheye kandi wowe na mama wawe najaga mbarenganya pe ariko ntibizasubira rwose
ndabyumva papa kandi nanjye nkumbuye mu rugo pe ahako ndumva bitaranzamo gutaha ntabwo nizeye uko bimeze mu rugo
kubera iki se mwana wanjye
erega na mbere wigeze kubivuga kandi ntibyakubujije kongera kudukubita nabwirwa n'iki se ko batari ko bimeze
ibyo koko Valentine ariko ubwo ndi gushyira mu bikorwa ibyo niyemeje nubwo nasubiraga nindi gutekereza ku buryo nahindura imyitwarire
ndabyumva papa
yego Valentine kandi rwose nugerageze ukagaruka mu rugo uzabona ko ibyo ndi kugusezeranya nzabishyira mu bikorwa
ese si kumbura nta mahoro ufite bite icyo yari ukatakata hano ubundi wabuze iki
shapazo mfite ubwoba ubu nabuze n'icyemezo nafata
icyemezo fata kiki se
nyine mama Anike yambwiye ko mama na papa ari ngombwa ko bamenye ibyanjye na Frank ngo si byiza ko nkomeza kubiceceka kandi bakagombye kubimenya kugira ngo dushakire igisubizo hamwe
ntasi yakubiye ko ntacyo yadufasha batabizi
oye ahubwo arashaka na yaba ari wayansabira uruhushya rwo kujya Kigali
si kunumva ari danje
gusa yambwiye ko ategereje ko muri urushya akabona kubibwira papa na mama
wamwemere se akabikuvugira cyangwa tukamuyobora niba hari icyo yadufasha
reka nifitiye ubwoba papa bimenye sinzi icyo yankorera
ko nawe
ikindi kandi baruwa ni papa uyifite sinzi aho yayibitse
umva simbira none se wagiye mu cyumba ukayishaka
wapisha ubwo urumva papa na mukira nsanzemo reka
noneho reka njye kwirira mu cyumba cyabo wowe uncungire
ego have a sharp zo bireke batatwirenze
cungira yabonye shake ah
pazo basi gira vuba umenye ko yari yo masaha ya papa yo guta
yego reka niko nyibona
mana we turashize nono pazo papa raje we
ngo yibaba we aranyirenza noneho
bite muko mama wariye ko mushaka
simbizi papa ntabwo nigeze mubona
ko muri cyumba gifunguye ubundi buriya si wari wese ubundi urakurikirana imbere y'icyumba ibindi bikira pazo urakora iki mu cyumba cyanjye
ntacyo papa
ngo ntacyo ubundi se ko muri mapuro bateraguye hejuru urashaka miki kutambwiye